ndamira njagala anjagala nino kwenyumiriza nagenda nemubuuza lwaki bambi onjagala nnyo bwotyo namiiro nayogera ensonga tanjagala kuba sirina muntu annumirirwa ndi munaku ddala abaali abange lwabeerawo kale nno ne bwolindabira omulala ndi muntu wa namiiro gwe nawo obweyamu oyo gwe nalayira okwagala nesimya njagala omukisa munene ogwange gwe maama omwana w'omugagga okuganza nza temala nzaani maama balina obuloddo abaaleka baleke n'ayagala atalina mazima n'ayagala nza mujulize omwezi we gulikwerako kale nno ne bondabira omulala ne bwaba yenkana musambwa nze wange wuli namiiro gwe nalayira okwagala
ndiloboza nti kiliberawo
lwaki nesigambe nakasanga bajokunjiwa
wamma na miro sikuleka ndiloboza nti kiliberawo
genda embala ebikulu byosonkolera mulime nebuuza nange ddala kirabo kikyembankuwa olwonga lwaki nesiga ndiloboza nti kiliberawo lwaki nesiga be nakasanga bajukunjiwa we wamma wamma na miro sirikuleka ndiloboza nti kiliberawo
genda embala ebikulu byosonkolera mulime nebuuza nange ddala kirabo kikyembankuwa
olwonga lwaki nesiga be nakasanga tajja kungasa
ndiloboza nti kiliberawo
lwaki nesigambe nakasanga bajukunjiwa
wamma na miro ndiloboza nti kiliberawo
Dios.